Yeah. My boy, Stella.
My boy, your girlfriend's favorite too. Keep it on repeat when you sleep.
Baby, kukupenda misikomi. Sifani kama unisomi. Ishara zote uzioni. Anachotaka miyamoni. Lakini tazama usoni. Tende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chini chini deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody.
And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo tu nazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado haujafika, so inabidi nkufikishe cause I love you too much. Moyo kivunjika bado upendo tabakia kwenye pisi zake zote cause I love you too much. And forget about kio pete neza kubadili hati niweke jina lako cause I love you too much. And I mean it cause every day nkiwa na we honey nogope maji next day bila ya we honey. Na jeans tunashinda kwenye birthday sweet inakuwa kama birthday to kill a day yani. Sababu unajua na chopenda unanitege. Na najua unanitege ila napendezo games. Na stick kwa game, I feel no shame. Damn, majirani zako shani jua why you screaming my name.
Baby, kukupenda misikomi. Sifani kama unisomi. Ishara zote uzioni. Anachotaka miyamoni. Lakini tazama usoni. Tende deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Chini chini deep down, deep down. Sito kwacha face down, face down. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody. Baby, I'm alive, like somebody. Niko nataka somebody.